Yo, ha, si unajua, she's a genius. Yo, be slang it, yani si unajua, siniko every year, siniko every year, siniko every year, genius, siwako every year. Siniko area hustle ya kwanza focus paka mwanza discovery na panga ranks ya pipa easy kada raja wana kapaja bado na uza kanda wamekupa ganzi kubwa coach kakiwanzi tanja mkwanja kwanza kabla you get ganja ati wana konsa ati siza konsa ati iko nene yaka game chene tuneza bet flows ina connect kupite campus kupasa kaki donda zi na bado wana konda ya nani bado mida bonda jambi ongeze Sisa jibala, tena yuko high, juu ya kambaga. Sisa jibala, tena yuko high. Money, money, money. Sisa genius, siya kwa area. Money, money, get money, money, money. Hiya wazeya, siya kwa area. Money, money, get money, money, money. Omi sengi, siya kwa area. Money, money, get money, money, money. Siniko area, siniko area.
Oh, G, trust peace, kama hiyo double G's. Lakini toka Afrika, fashize tuko ize Hapana wasi wasi kwenye metali tuko bize Bila suu za kilini, tibadono mabatini Topenya kila mwanya kusikika hapa Kenya Mafans mwatu hisi, madem si mafisi Tuwalga mafisini, tuku show, tuko blaze Kaya mdomoni, mbachu mkononi Futuri sinde noni, yeah Obi wana feel it, dio double jizi Bado busy busy, bado busy busy Obi wana feel it, dio double jizi Bado busy busy, bado busy Wanna feel it, be a double GZ, but a busy GZ.
Get money, money, get money, money, money. She's a genius, see ya for every year. Get money, money, get money, money, money. Be a bazaar, see ya for every year. Get money, money, get money, money, money. Oh, you sang it, see ya for every year. Get money, money, get money, money, money. Sneak for every year, sneak for every year. But you're not straight, please stop it, got rumors. Kila muzeya, siya kwa every ya Tuko every ya, tiko every ya